recipe done.
Fraga got the recipe.
Okay, upendo wangu zaidi ya neno love mama, na kuchekesha mpaka unashindwa hata kusimama. Zaidi ya kupendeza with the goodie body face, unapendeza dressing code nyepesi nyepesi. Tunapendana trust me, don't trust them. Popote unataka twende baby, don't feel shame. Kwako nishatia nanga na umeniteka. Penzi letu silo ganga, deko na vodeka. Umerithi kwa nani mama, sasa hilo huba. Mano na nchenganya sana baby, you so good. Kinacho nchenganya zaidi ujali unasema nini. Shebu zuli, ngozi nzuli mama, yako ngozi laini. Upendo kama upepo, wezi yone like waisia. Mahaba ya kizidi ndo kwanza naongeza gia. Chanda chema, nuvi kwa pete pia. Vikwazo vijingi, mimimi sitaki vipate.
Umeniteka, mi mateka, unavyonipa, nanda tisha, kwako sina ujanja, nyaka nyaka, umeniteka, mi mateka,
Yo, hata love bait kintoka mikwangu fresh. Sina wasi wasi wala pupa niko fresh. Sina stress, kwako mshamba niko straight. Sija posea kwako nisha concentrate. Kama foleni kwako nisha nasa sana. Weni guse kule baby uliko ngusa jana. Yanu live fresh, sura yako kama mtoto. Wanasema physically, yes weni moto. Uzuri wako moyo wangu miusha vamiwa. Tena najua wendo wangu lozaliwa. Kabisa yani, na vurugwa nchenga nkiwa. Mwingine wanini sasa wendo wangu ulozaliwa. We ni mama na mimi ndo dingi. Penzi letu limesimama kwa nguvu ya msingi. Yes, ni ubavu wangu wa pili fresh. Sauti yako nafanya unaondoa stress.
Umeniteka, mimateka, unavyonipa.